nine. Them call me Arobo. I'm in the whole day, yeah.
Vicky Pandas.
You baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar Guameza. Sigino. Nipe Sigino. Baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar Guameza. Sigino. Nipe Sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha. Wacheze kamare, bebu siseme
no.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme, umeme. Ukipika kejani, chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Cheza kambumbu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga. Baby, cheza. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha. Kicheza. Kicheza. I've been waiting for this for a very long time, baby. Jue kawaka kukanyesha na kukakauka tena, baby. So let me take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that, yeah. I take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that, yeah. Baby chaser, kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Baby chaser. Kill him with the love, baby, kill him with the love. Dola kwa meza, sigino, nipe sigino. Napendo na vyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey, na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Hey, moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Baby, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Ise moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Baby.
Sound production.